Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Do yo Studio Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Alkamisari sapo jene lewru novembre hitane 2015 jena yamde soki do Studio Tamani miden tawa e les maisons de la presse bamako jottino nodo kabaruji du Umar Waygalo. On compétitif de wattu jono kanko ministre kuminido kabaru de na gole leedi meddi ndo holi tiwide hejoji kesi ngaram amede le leedi meddi ndino jamare de haani haybirede kanye e jawlele mu en sandu waldi won union européenne dubbe noddirte e cap sa helbe kolitiwide wakkat jono be gonde ekkintide mangal pade be le leedi meddi ndifa ben kayba kaba e jihadin kobbe le majjo ko fuddi mangal pade temede jogombe ekkintini kobbe puddi golleji di yottade nyaloma handen be kolitiwide kawrital mangal an hani fuddo do bomako do le cakkitu yonterde bamde nogay go lewru novembre du ngal do kawtal ngal timmay le nogay tati lewru novembre du ngal waran yowade wakkati jonono alsilama ko hani sendirede e garnyali le majjumuli tawide dunki ande hewbe ngara hawrtinde le ngal do kawrital walde humini dartude le leedi meedi ndi wakkati jonebe gonde hokkindirde juude faabe jaa yalla hono jam e deedere han nibata le saha leedi meedi ndi le majjumuli tawede hejaabe de do walde be ngadi kawtal mabbe kenya do bomako do no be kani miijirade fa kaldal e kawrangal tabe se grabdi wono kabaruji moddi mi jogini on do beete hande di bismillah modon e hadade be kolitiwide wakkati jono kanko ministre kuminido kabaru jam e deedere le leedi meedi ndi fa yotti on deena go holitiwi don war yaltinde le hin hejoji kesi kandi haybude mali kobe kanye e jawlele mu en le mali fu e mangal mudu dido kabaru jo hokkidi wakkando yidno do woni yimbe le jadobe halaji be kede ko hali do hen non ko mi hora moba mi on do hen jati le hejoji kesi anid bamede wakkati jondi yo heyintinde arme o le leedi meedi ndi le majjuntu waran tawede gubal kessal bawgal jabaade wakkati furko yaawi so bonandaji di ngadi non kanko ministre o holitiri wiide le majjuntu holitiwide arme o wara hokked le hen hakkilaji lobbi di hani rewde kanko Salif Traore o holitiwide wakkati joni o mangal paden be jeddudo sariyaji ko wodi le golleji mabbe di fur wara nyangete won non yimbeel mabbe wobbe anto nangirobe ni tan kalisi jenande ko walda do sariya le majjuntu wodi noddango fewde yimbeel be ben tinno nde sariyaji leedi meden di kanko ministre o fa hande o holliti wiide ko heewi waran wayiltaade le leedi meden di dum wonno jam e deedere worri le nokku ono fa hande o wiye be gondi e gollude golleji kewdi le wuddu leedi di kanye le baler leedi meden di faabe kayba yimbe le gombe tombe ka do e tawede fo holliti nin se makko wakkati jono ko yoga e laamu kobbe ngala le bangi goto laamu gawo kanye le laamu tumbuto do timminta hala do holliti wiide ko heewi waran juttinede wakkati jono fa yottiyaade hakkunde mabbe kambe e yimbe le jadobe kabaruji be sandu waldi union européenne dubbe noddirta e cap sahel wakkati jonebe gonde ekkintinde mangal paden be le leedi meden di be kolitiwde ko puddi golleji mabbe di ko le lewru janvier jabbe non du yottade hande be ekkintini ko yaata mangal paden temede jagole nokko no ben kan habirde e jihadin kobbe kede kanko noddirta de giam la kay o ko halido hen do focci tango Ousmane Diko
emilo am janginde habatobe torrobe tan wawa latade canada bere jukkoje e sariya beedene dole dum woni konjotodo tagal torro nango torrobe be nabobe kasun koobe tribunal kanyo e jujobe fu ballondira fa jukkaje donne kana be fu be mbowa gollidinde ko horsi yo tiagal duubi didi natati e keba dole e le golle fa baale hala nana en andana nafaka mabbe e le kobe golli hitane na duubi didi setay kama le majjum be jeggiti ko be jangina ko anamani na wala ko nafi ana hollita du golle ame gasali ndenna me baylta balal nadu wonti dalaji godudi setay non fu men kaldan e laamibe mali ko laabi doti dalaji goddi diidu
be kolitiwide wakkati jono dum wonono gede tati hejaabe faama dum woni arme leedi meedi ndi kanye hejaabe platform fa yotto hejaabe gubbe non tirtode azawad de kambe njaadi fa kerol meede hakkun meede ene alanzeri sobe nangoyto mobilaji jaraydi alanzeri walliri mali fa jaay wakkati jono hono kaldal e kawrangal haani tabirede be kolitiwide wattu jono woni arande hono de do gede tati be njaltide be njaada le nokkuji di le majjun du minitere ngabe gombe tombe be kolitiwide be beltikile o do golle sanne sekiraba do bal nitri mi jojju modo e hallame bemal andingal mi noddirta phase facebook ngal
tamani
walde humini ne dartude le leedi meedendi wakkati jonebe gonde hokkindirde juude faabe jaa yalla hono jam e deedere haani nyibude le sa ha leedi meedendi le majjube ngadi kawtal mabbe kenya do bomako do laamibe de do walde be kullitiwide wakkati jonebe ngara mi jaade faabe jaa yalla hono kaldal e kawrangal haani tabirede kede kanko no dirtede Ousmane Sio kanko no horejo de do walde ko halido hen do focci tango Ousmane Diko
eda le leedi ndi deedere woni e do tiidal la yo don woni wudditiidal la ka hono bawrden jogarade tiidal la ka hono bawrden mi jorade e dow makka hono garten so garten e leydi ajere dabareji hodi jogiden kanye edi wallobe adna fa jalta e leydi dalaka wombe le mali fu ndulla soldats en hobbe wombe le leydi ndi anabara e be mali be hodum dum wawi waddande en ciagal hono garten fa leydi men warta e leydi ajere yo dodi landuli men mijoto so men kaltida golle amem yo yafinde no kaldal la torto fa hebbe jogale leydi ndi fu kaltida lamu o hala nana en e wallobe adna fu kaltida fa be fu be pama yalla ko hawra hen ko hebano gollire
hono watte wakkati joni faabe jeyal hono alsilama ko hani seltinede e garnyali be kolitiw dum non faana kawtal kanngal waddi le cekiti yonter der do bomoko do gal do kawtale gal hani fuddule nogay go lewru novembre dum gal timmayle nogay tet lewru novembre dum le majjud won lami be dinale leedi meedi be kolitiw be cyandan dum faalaba wakkati joni fa alsilama ko kanye alsilama ko walde e garnyal dum sende fa yotto yon yimbe le gado be bonandaay so cuddiro kabaru alsilama ko be kede kanko dum no almami no dirtedo muhammadu musa jallo horejo der do walde ko halido hendo faccitango Ousmane Diko
joni woni arande ila duubi hande ko horebe alsilamaku be université al azhar kany e université ngaji goddi almami en kany e al alimi en mbaddata simbiya be narri noru wotu torra batte dina alsilamaku e hakilam yo dun kabaru teddudo insha Allah ana wawi latade puddode waltagol balal le alsilamaku fewde e julbe fu fawarde e junitube e golleji le dinaka kana be kalda e kambe bambe kabordo be yalla benna lelna jande men fu men aslame en faiso famu mabbe wana ko mala men fu men aslame en faiso tawi famu mabbe wana ko mala mido mili e le kaldal kawral hebete insha Allah
kawrital mangal fuddino do bamako do dum on talatar jabbinonde jowi ngal do kabaru yigaaji le leedi meden di le majjum be kolliti wit saaji wakkati jono hono damaaje den gordino idum bonna haa waluuji di sanne kanko ministre kumini kanko dum on en aka secrétaire général ministre kumini do kabaru yigaaji le leedi meden do holliti wit saaji wi de do kudde do dum waawi waddude bonandaaji goddi kassen fewde e cellal yimbe fa yotto e cellal daabaaji ka dum e tawede fo holliti wiide bangi goddo ido waawi wadde yirwere le crédituuji di kede kanko no dirtedo Mamadou Traoré secrétaire général do suudu ministre kumini do kabaru yi gayle leedi meden de ko halido hen do faccitango Ousmane Diko
asobe kangé taccan ledde asan gayde ko mimsa mum wodi hen sobe tilike e birfanta ko hawalu ngobe bonningo faabe moyintinango asobe kangé be e be nawtoro lekkiji faabe kewto ko be dartata ko so kangé enum bonna enum bonani du cellal sabede le hen mercure kangé senir fu ana ko mojjana jama be bonna hawalu sabe gese demetenode mbawa remede burti dabaji du uddan batte gayde asade yo yimbe dabaji chamata e le majje wattu ndungu satiji du be lotan kangeji di le chofina mayoji ndiemeji mudum bontan dum fu etawede e dam heddo e yarede
mali jabbi ki yaade yeso wakkati joni faabe jeyal honobe kaani feccirede gube godde kassen de fa pie coupe du monde 2010 ko hani wadde to risito le majju wakkati joni honjo to wobbe kolliti wir sa jeewi wonko yubbaake golleji di fa hande mali kobbe be kaaja wallede be jaw yalla hono golleji mabbe di kaani yarde yeso kede kanko no dottedo Mohamed Soumaré yo dunki andal do kabaru balon ko halido hen do faccitango barke sise
an hani ko kalden ngonga do kabaru o be gagni so en jeewi kabaru o a wiyan dokkondiral juude tendiningal wadayi do majjun dum ana wawi latade titallaji tongotodi e kabaru o ko nayi e le bangal pasugol mali yaade e coupe du monde ngonga hore be ana sawi di andiyaji ka ana hani ko tawe piobe ballon be buri fu sawande di do andiyaji denno so enen keddi be jokken mede mila ana hani ko di titallaji jewane dabareji tendinidi ila e goddo yaki sabi e le bangal figol ballongol yoga e bale runde afrique de ana ton so en ewi e dow talki wala fu ko be bawi hulbinirde mali ka mede mila ngonga o dow terrain figol ballon to bangat den ana hani ko hakkilaji piobe ballon be nayoro edle edo di andiyaji
au sein de notre équipe
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni pabatobe studio tamani
sekrabe jeyelo don ne les réseaux ngadi dem puddiran do banamba do be collectivité sud sar wusi wondu ton huminidu kabaru jam e dedere be ngadi ton kawrtal mabbe kenyan jowi ngal do bingu banako le ngal do kawrtal wakkar jono be jewan jamare wonde ton de ko buri fu haajede fa tinno tabo fina tawa gondo ton o Seguro ben gardan faado kuli korodobe kolitis wid tondu sud sar wosu huminidu kabaru anka yirwere fa yotto yo kebe le leedi med en diyam be ngadi kawrtal mabbe ton kenen le ngal do kawrtal be kawrini sukabe jokolbe kanye mawbe gombe tombe ko yoga e halay di fu ngari yowade wakkat jono tit allaji gondi dow laamu kuli korobe kolitiwi ko sukabe jokolbe ngala ton golle fa yotto no kaldan e kawrangal worri le leedi med en di so yuri to en gardan faado buriam do be kolliti wi wakkati jono temburu dum non ko talket ko takete e talki di ko dum yetaaki ton fe wakkati jono di do temburuji be bihi illa de basi di putno le sa haledi meden di hitade 2012 de di joppi yeto wakkati jono kaaja takkude do talki mudum fusina warafa gawo en garanti minirem faado nyafinke do be kolliti wi de dambuli cewdi ko yaata teme nay dum wonono yimbele bombe sumbu joggi be kaborde kany en gujji ton di do dambuli nokku no dirteedo gwaati dum wotti nyafinke ko yaata kiloji nogay joyle majjudu ko yimbele cedi to kolliti wi durobe wakande jaltuno illa betende dem be do yimbele bombe sumbu tayibe to so jaade mabbe jaade dabay di ka ko sakti ko holli tawe durobe be njoppitido sekira do katte nyalom hande kabaruji mede di holliti di wi taw watto nangiri en juude kedde hedaade hon andirdo no do e seeda yotere meden de ana Thank you.